Mbona ngamehlo wenyama angithuki noma ngintaba ndoni yasibuza nginalikusasa veli 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 waletha imbatho veli washintsha waletha izinhla abalivithemba kona uzaphi siyambona ngamehlo wenyama angithuki noma ngintaba ndoni yasibuza nginalikusasa veli 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 waletha imbatho veli washintsha waletha izinhla abalivithemba kona. Veli, veli, veli waletha imbatho, veli washintsha waletha izinhla, abalivithemba kona. Zaphi, siyambona ngamehlo wenyama, angithuki noma ngimcaba, ndoni yasibuza nginalikusasa. Veli, veli, veli waletha imbatho, veli washintsha waletha izinhla, abalivithemba kona.
Ha, itana la mamani, itana la nitakuhendlela kahle nikushaphele nimonta nilaba kukutsakisa ngithi ukukubonisa ukuthi mntwana encane ibhandile futhi iyaonisa ngicela ukuguqhuthandaza ufise wona amathathu mntwana akhanyisele intwana encane ibuye iphandile intwana encane ibuye iphandile. Ha, itana la mamani, itana la nitakuhendlela kahle nikushaphele nimonta nilaba kukutsakisa ngithi ukukubonisa ukuthi mntwana encane ibhandile futhi iyaonisa ngicela ukuguqhuthandaza ufise wona amathathu mntwana akhanyisele intwana encane ibuye iphandile. Hit that and money, boy, you pound it, yeah. Ha.